Let me hear you sing. If you feel what I feel, let me hear you sing.
It's the kids, baby.
Isia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi siunguo bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market. Love ni private, love so concept. Love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wakwako.
Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Nime kupenda msela, 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 msela.
Wacha nikupe kila kitu.
Sija kupenda hela.
Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Romeo, please make me your Juliet. To find me with easy, to see complicated. Oh my baby, sweet the chocolate. Romeo, please make me your Juliet.
Tuna connection, jumping the ocean, no second ocean. Kwako mama, no second ocean. Funga njia penzi langu mbawa litapa. Zima taa penzi langu nyota litanga. Doesi kufuba kuchakao kusinya. Penzi langalisha taka mona pigwa jolada. Team siyo team bila kocha. Na hata sim siyo sim bila vocha. Udada deng, udada deng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shuti gani bang bang. Appreciate your love, baby. Wacha nikupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Classic music. Classic music. Classic music.